amehlo ethu
abheke kuwe
nomoya
wethu
unite buye Shwadona Hilana futhi anikaziwa amagunya namandla konke kuyathoba ekubisweni walo nathemhlabeni sethemba lona uma sibize lona konke kuyaguqa kuyathoba ekhameni lika Jesu siyokhuleka
Come on!